ɗiɗi Korinta naɓe simore tati. Kori min pudditaki kadi mantude koyamen bele amin cokli waddede e batikeji paade mon walla giwde mon no woni hen ni, ko onon e koye mon goni batake amen bindaɗo e ɓerɗe amen mo yimɓe fof jangi paami, ngati ina laabi ko on batake Almasihu neldiraɗo juuɗe amen mo windiraka daha, bindiraɗo ruhu Allah gurɗo o mo windaka e alluje hayre, bindaɗo e alluje tew, bindaɗo e ɓerɗe mon. Ko nden hoolare min jogi e Allah sababude Almasihu o, wona sabu amin joni koye amen ha addana min miijade wonko min mbawi wadde e doole amen. Mbawka amen ummi koto Allah, ko kanko rokki min bawde wonde sarwoɓe aadi keso mo fawake e bindol pawiɗo e ruhu o, ngati bindol ngol warat ruhu o wurnat. Service maayde bindaɗo e kaaje o wawi teddinede ha ɓesgu Israila ronki darde Yeeso Musa sababude darja gonnoɗo heno, kanko fof e wonde ñifde, ala ko haali noon service ruhu o. Service liɓowo o wawi teddinede, ala ko haali noon service peewal o, ngati e on fannu hay ko jogino darja hanki ko yolima e yeeso darja hande mo ala nanda o. E nder ɗum ko ñifata ko wawi dañde darja, ala ko haali noon ko ñiɓi ko. Nden noon tawde amin jogi ngun ɗamawu, min kaldata ko cuusal mangal, min mbaɗatano Musa bannoɗo ɓurtugal e yeeso mum beele woto ɓesgu Israila yiide nattugol ko ñifata ko. Kono hakkillaji mabɓe ko gumnaɗi, ngati ha hande so aɓe taro aadi kiɗɗo o ngal ɓurtugal ina heddi e jeese mabɓe, ngal ñortaka tawa saabu ngal ñortete tan koye kaɓɓodirɗo e Almasihu o. Eyi, hay oɗo ñalawma mo gonɗen so tawrete Musa ina tare, ko ɓurtugal huuroto e hakkillaji mabɓe. Kono kala nde neɗɗo tuubi e jomiraɗo o, ɓurtugal ngal ñortete e mum. Waɗi noon ko jomiraɗo o woni ruhu o, te ɗo ruhu jomiraɗo o woni fof ndimagu ina ɗon. Enen ɓe jeese mumen murtaɓe fof daraja jomiraɗo o nana feeña e men no e darorgal ni, amona wayla en daraja makko ina ɓeydo e men ha nanden e makko mbaadi, ko ɗum woni golle jomiraɗo o ruhu o.